Urban Music.
PMT is the money. Mark Zuber.
Undo go simwi, undo go singini. Tawe tu machawa. Undo go simwi, undo go singini. Tawe tu machawa. Namina moyo sujiwi kuvumilia maneno ya watu misiwizi. Najua wanaongea, ipo siku nitashindwa kuvumilia. Endere ni kupakazia, ila Mola bado ananisimamia.
Easy money. Nawasikiliza mashoga zako, shangazi na mabinamu zako, wakati mimi ni mume wako. Kidini nimepewa tamko, najua kwamba unawaelewa, ila na wewe tumia akili zako. Hata kama ukiniona nimelewa, kuna maisha na kuna maisha yako.
Zima ngoma. Changamseni hapo kati changamsa. Nasema wakija geto wanangu anakalia ndoo, kija geto wauni anakalia ndoo, ila wakija geto machula anakalia. Wanangu mmemona chula, chula anacheza mdako. Wauni chula, chula anacheza mdako. Wanangu anacheza mdako. We mdako, jamana cheza mdako yo. We mdako. Aisha boy, you baba kichu mrakia. We mchungaji pita huko. Twende ba.
Easy.
Na unakweka tena.
Easy money. Easy Miranda. PMT. Mark Zuber. TMK. Robbie Master.